ShankySupplier.com.
Ash, Ash,
hello, yeah.
I said, Mr. Baby, God, you.
Baba, Mama, Yana, Tomana, what is it, ma? 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 Oko wajala, oko wajala.
Kisa una pesa,
kisa una pesa.
Wapo wapo wanojisau wakiwa na pesa,
wakiwa na pesa.
Ni umani na watu wengi wananitegemea. Kwa hiyo niwe makini, nizidishe tekea. Kamwe sirete usera, famili tangamia. Ni umani na watu wengi wananitegemea. Kwa hiyo
kimbiwi dawa kusiviwa. Jana haifanani na leo, uenda zamu yako ikawalio. Pambana kwenu wendo tegemeo, sichoke kesho tapandishwa cheo. Haya maisha kama ngazi kupanda na kushuka, ukipambana utafika unapotaka. Usione aibu, usione noma kuchipa. Kizala ulika leo, kesho utaheshimika. Ukubwa jalala, kubwa msala, kubwa kuchakarika, kubwa singiza sala, kubwa tafuta hela, kuna kulala, kubwa tachelewa kula, wezi nja kulala.
Ukubwa jalala, ukubwa jalala, ukubwa jalala, ukubwa jalala, ukubwa jalala, ukubwa jalala, ukubwa jalala.
Kila mtu acha kuzake, niko na chafu zangu sasa. Inakubali sana, respect sana, supporta Gagarino. Yumba Shomi, Yumba Kagere, Wabishi Panchi, Zungu Taira, Nasele Travela, Benzema Benteke, na mwanangu Dogi, Shebele Shemko, watoto wa Kimara na Mwakajinga Kimara, wapi Bashite Miramba, mwanangu Kila Sniper, Mashatu wa Sumaia, na Jayala Mipango, mwanangu wa Blazaki, na pengo mafilao, sosi msafi.
Na wamini wakulu wakungwa, hau wakungwa Manzese Tandare, mwana jemala Kirondoni Bagara, amwana Kumbulushi, cholo mtoto mama, mwanangu Paulo wakulungwa mtipesa
baba akina shema
mejare boy asodoi wanangwa chakichani nika we mpogo ama gari midnight atushibagi chama awile
miestini ama super
miatatu msinatatu kodi we migosela
wakulungwa kibamba
wakulungwa kiba wakulungwa mwogo
chief makia sadam biso
wanangwa kirosa
daki stoni
tilvida waki panyambos
pirato ponzio sama bila denga
yonko mshedege mpo wengi sana na wengine wote mna ukubali ash
shakisupply.com
shakisupply.